Good morning, afternoon, evening, it is in a Kumazulu. Jay Kali. Check. Let's go.
Nimpala uka from Monday to Sunday. Chikulu nagona na drama nangu sina sambe. Monga ndine poto wa mafuna wa jemo. Zanga susa jamo boinga sunambuweko. Seni haso daily, 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 seni haso daily. Sunga story yako boinga siyandi rama. Nipasendi rama big money not gram. Paka future for upuwa nina reka. Singine week soja sina jairo poleka. Life yanga big money ili auto. Ninaya mbosi vuti kila nishi nina dwarf. Singine week soja inga hone nangu mpof. Nga chiche viripo sini masanga na job. Shikulu cheni pema sininga lose na hope. Mkwina nani cheza mana wanga ni kukosa. Sichindu chiri ize kufuta nga tibi josh. Bintu ni lolo lolo. Mankwala hadi working ka player pasogoro. Bama kamba you can be anybody. But it's a true city, it's a rico body. Ngatukamba pandiram, wera pa sharp. Nipanga marain furu, ni drawing a map. Pandiram andine chimufana chao yo. Nifuna nikangene senga kinka yo. Nikankare rich, nikasunge na wamayo.
Kasunge na wamayo.
Nipala uka from Monday to Sunday. Chukulu nagona na drama nangu sina sambe. Monga ndine poto wa mafuna wa jemo. Zanga susa jamo boinga sunambuweko. Seni haso daily, 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 seni haso daily. Nipanga maprani, furu na madingo. Bandirama sika mbiru shota ni itane ego. Daily muhaso manga suwa sinirema. Nane ni mafuno beu langa hichilema. Ni mafuti rapo na ine vika vute. Chikulu cheni shete nangu siniza kuta. Tina jela big mani suwa kutishoka. Toti toti bati mutumba sisi shota. Ni woshe na drama big mani noti mau. Ufuna vama hala ni vuti kaneka hau. Daily ni majipi wananiswa takuhudu. Na muhambo na muize nona vundu. Jipanga kiri ni mane notu bela wantu. No mahafu mundu wanga you are nothing. Ngati wale makapu mulile mukofi. Vama hala woi pachalo kulibe. Osa nkala week sojo fanika ulimbe. Osa wala peofu na usafika. Nikurimba cheo saluvana na mafiga.
Nikurimba cheo saluvana na mafiga.
Nipala uka from Monday to Sunday. Chukulu nagona na drama nangu sina sambe. Monga ndine poto wa mafuna wa jemo. Zanga susa jamo boinga sunambuweko. Seni haso daily, 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 seni haso daily.
Let's go. I love money, nichira na ba mwenye. Mwenizi gwirira, nichira na ba mwenye. Part time rapper, full time hustler. Ndalama ini ni mafomo pimpa mbasela. Nichoka usiku sini bwela ti ukokoliko. Munga ni dangote wakamba drift and ya aliko. Nipala ukanga baby dadali na vampundu. Nisakila chikwama no time yone kabundu. Ukanigonga ni vundu hopi licheka tundu. Nipenda mane upenda veuri na vovirundu. Inevani konka neka panchito sinmaseka. Nifuna nikankale kona nrama za kateka. Panchito unipeza nshinambua. Breakfast ni fizigi na chitumbua. Bama niseka waona ngandi nisaka. Bati nikafola wazanga wama paka.
Nipala uka from Monday to Sunday. Chukulu nagona na drama nangu sina sambe. Monga ndine poto wa mafuna wa jemo. Zanga susa jamo boinga sunambuweko. Seni haso daily, 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 seni haso daily.
Chekale.
You drink a catch.
See you, okay. Boy. Yeah. Deep. J on the beat.
ZayJams.com Premiere.